Yeah.
Yoga on the beds.
Nitaleta wizi uongo siwezi, arobaini umesha kamata bastina mwendo wa taratibu kama jongo. Oh baby, unankosha sina zaidi la kusema na kama kunipenda uzidishe, zidishe na tulivyo wabadi tuwatishe, tishe za kwenu nifuatishe, fuati fuatishe, uchumba unoge mkwalalishe, nishe. Ningekuchagua wewe